tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili damle to ogi jande fandu hala mamadou samasi jom nyali sakrabe hedibe projet sariya kabar am sadaj 2025 hertani wotteji kalisi mudun yoko buri midarngaaji chapande jetti sifa politiko be jetti dun sanne kanon be cikti fa hande kete kabaru sotugol benna sodugol avion president na jokiti fa hande sabbi benna sabbi tewtugol kabaruji yogaaji sargol gol darnama tofona nyande alalbarande nyande alalbarande dun woni ko benna fedde helfnande ko wakande kalisi yimbe torrabe cpi be humpiti ko golla ko ewi fedde de ko buri benna unyoro tema jangon yibbe benna chat unyoro tema jangon chapane jetto yibbe totama njoddi di woni seme kawr amen hande kigre alkamsari 10 octobre 2024 bismillah sakram darngaaji chapande jetti sefa ben hertana almusaddaaji landal wuteji dum do tonga e les projets sariya do almusaddaaji ben 2025 anya bamado wattu ben batu ministry en sariyaaji di ben neldete su nelda masudu batudu cnt so ben yo kabaru mo weli yetti sane politinko be faysu jogabe mabbe kay na jeli ko buri dum no yalla ebe tajural wuteji di landete e les hitane 2025 draman mayga wonko hebane ke do fesango umar wagalo e jenba jallo
ko hejo wakande jawdi ndi wonde hollitede le fedde de no conseil national de transition pelle politique dan kaybino golle o worino sanne so yoga e pelle politique de collectivité galmu saddaji woteji di wattete wakande jawdi hitane 2025 godde do collectivité an cikiti Alassane Abba secrétaire général fedde ko dem
so en dari almusakaji ko watte woteji di ine sariya wakande jawdi lam o ko huna lobber non kono min ko laaki hala odo golle ne wawi gollede so pelle politique en noddaka min ko latako yalla woteji ne mbade
boulambaro won le fedde no der sini de faso yirwaton gondube faabade lam hakkunde nyalom handen o do kolliti wi de jamarnde wattana do hakkille sanne sabide o holliti wi de jiido jawdu wiande en yaltine dalili tekkudo fu hebaka do hen tafen
ini fu
protocol en su sariya o watanak sabi leeku jabbinoko halamun halama ko sakitiko dum yaltina hen almusakaji woteji di fof ittama hen
le fedde no der cnt de be mbi wana joni woni arande hala kabar ndido jawdi haleton le wakande jawdi lamo hitan 2024 dum memanoma ton wiyama dum yahanno ko yata e milliardji chapande jidde ko fawi
secrétaire tout acclamé du cabron bango bem facebook x dum twitter kiddo kiti kabaru avion surugol avion président on ben darnama tofon yande albarande sabu tewtugol kabaruji yogaji den no holtan wiide yimbe yogaben hani hettinede e le security o do pour se fuddudo yande ben wara jonte tati hande ben fuddi yande 10 septembre to cour d'appel bamako yu godo ben kiti buri fuf haybede bangal e dido kiti kerta dido kabaru kebe e kanyi am sadaji daram ben Moussa Mali Sukku wonko ben kedo fostango Umar Wagalo
odo sariyano woddi timmude wakande mo fuddunno nyande aljumaare de suudu sariyendo holli tiwiri dum bortine sabi defa hande be kaja kabaruji nyibudi no sariyo hani taccirete dun premier ministre dido be nodde warde Umar Tatamli kanye Moussa Mara ministre battinodo kumindo kabaru wakande jawdi dille on do wattuno dirte madani touredo nodde warde fa hande lamo holli tiwidan haja ireji ko kaborde choodiraado wadde le on do wattu lamo holli tiidon yimbe le sikita be fan kan no dede yalla ngonga na banga avocat kumibe kabaru filibe kollitiwdo odo kabaru nangay hakkile muden sabi de wattu joni o daliliji di fu kollama yalla sariyo an tacce le on do wattu yimbel haifaabe no odo gollo worri avocat nga mudum be kollitiwdan kaja joppite tafen farde sariyo bantede
ko buri unyaan ben yidido jokol be bamanobe larmi ben larmi mali wattu ben bangul golle o fuf njopitama sabi men mande droktama ele djam mabbe bangal analyse ngaradi di derno fedde hertanande juinama yalla be dan famu sukabe do ben kuteji bangul drog ndenno no holtiri no woni ko tewti kanko horajo lendi horajo transition fande le kabaru jumbe en bangal kiti al ben Ahmed Al Faki Al Madi ko buri mbien ko warta unyirote men joga ci ko njetto en njetto yimbe torrabe ben totama kalisi neno dum do humpitama wonande ardibe halfnabe kabaru wakandi kalisi kabaru mbien kambe torrabe to CPI ton dum do wadi hele ko kortal ndokobe kabaru ji bamako do e bangal men dido tortaji di han ben an wodi mu intingol dun nokuji bonna di denno ko jawdo fun ko hawre mudum woni milliard goto e millioji temede jeddi sefa denno od le golf won ke jado kabar wakandi kalisi torrabe cp won ko hani mahamad baba kumta ke dana fasitango sitasibe
les juges de la Cour pénale internationale
sarotobe nokunedde Cour pénale internationale holdeti wi bonalaji wadi san sabi le wi mebbe hono mahobe galle fatade gardien tawbe ana hakila on nuku to wala lele gennu tumutu fu holliti metti mudun e bonngal on nuku be holliti fa hanen wi sarotobe Cour CPI an han tinnade yalla netta fu mokkuti di bonalaji hewti ana heba balleku nugu hollitaade lewru juin jabbinu hitan ujjan noge nay be holliti ku yatima ujnere e temede jeegon e cefande jetti gorko debbo hungu han yobrede kalsi sabe o bonna ko wadal legendi tumudu didbel mudu kasin yibe hewbe du torraji hewdi en legendi tumudu sabe no on nuku bonna sabe do hune fina taba mebbe wonton o jamaado holliti wi kawnedre el faki o wadi bonlaji saturi sane legendi tumudu be holliti on nuku an han mu internete ciegal mudu du jamaado be torraji hewti sabe bonna on nuku du heba pabede
réparation économique
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotrem dossier na wiwdu kabaru ben bamgol tew yaade nokkuji he tab captain gal ta kam wiide ben ko buri hewde kambe mobe tuube wonde boussebe na janna bam mo ben bamra motoji ma katakata ngaji tew ben cholla e ko nande mo dufuna da do majji dati mudidi den do hunde ne mo ena fi nyamdu mudun holtiri ben yimbe le hewbe kambe jon e kambe boussebe holtiri be galla ben dabar wonde bamde tew ngaji di yalla be do fam ke don ko wule jop hewne do fay sang Ousmane Niali Buli Alcissé
beteji law do bamako do e nokkuje kewde leleedi meden di watta fu ayyan sukabe jokkolbe yogabe anan jowi tew do moto ngaji mumben yogabe ngattan tew le moto katakata ni ngaji fay cuddata dun golle mo walda e cenam mo himbe yogabe jidi sella
tew o do moto ngaji be adata dun labal fu wala hen be kani wayti deno be adirta tew o wakati hore tew o do motoji na dudo katakata ni be adata dun atawam wonko dasoto e leedi chagal mabbe so e be jaha so e be do moto ndiyamiji tunu amay fiture naata
hin nabirgol ni teewuji sababuji mudun ana keewi hono samugol abattoir national dun holliti en wiide Jibril Traoré gonde fedde federation viande betaille wotindini wiide goldede mabbe de wala fug habbe dun e nabugol teew le lumo
yaali teewto ile teew o gindi e gindi wana ko min jidi min e hore tagal ko abattoir o yuwi ele wi laamu o kusuluji jobete di beedike min jottike laamu leendi yalla min yawda dabere mbawde fihede fano tew o adirteni kan heb waytaade so wana do mine hore no do nabirteni wana ko ninimi nabirobe dum moto e amen minen ka galda fi hakkile goto
no rete hakkile kilna
e de nyamobe hakkile muben no tew nabirete an hani pamenede sariyaji kesi kede ko Abdoul Wahab Jakitewi kanko wono hore askoma association malien des consommateurs du Mali
c'est un danger pour
dum nabirteni ka sikafu wala hen edo wayutinde yimbel nyamobe torda min kam mili lam hakkunejo mo golle mudum le wakat jon o ni sariyaji yogaji way bamede yalla dido golleji kan heba ngutude tew o to o hirseteto fa yottono o nabirteni an wayutinde bingel adama torna
Mohamed Sanogo won directeur regional wakati joni o fed de production et industrie animal di district e yimako sariya mo ministre en bami hadi nabgol tew no walda e cenam jati won dabareji bamadi fa jukungoji ngade do majjun
won tobere sariya gontun kultido wiide ana hada yopirde ni tew nyameteedo nado adude tew nyameteedo mo tampom wala e mudum ko woni jukkojo kande bamel so tongedo yimbelbe teddinta ko holitali hen koka mi de gondi dawrdi de yimbel be dum wodani yalla dabriji ana heba fiheede fewde e majjum fa yimbe heba renet bangal cella
holitinde wiide haybe gol bongol nabgol tew be tidalla mbawdo wadde caddele cella dum holti wiide doktoro en
dokane kattene kabaru joni hande kabaru do mbaw hebde do be mabbe whatsapp numero 1595 96 19 hebe do bengal ben be mangal ngay kay no hello facebook bangal konfun 37321 mer non ka famdi fu budi nokato le telephone djum do ser yotere meden magazine
espagnol de coopération internationale au développement AECID ari wallude yimbe kebbe tiadele e iwon hikande gouvernement espagne kaybami anniya addude jabuji e tidallaji di caggal ko laamu Mali wiide kasaraaji ana fewti e leydi ndi.
Ley ko ɓuri temettati e noga e jeɗɗi sefa faaba junjure bangel kasaraaji DRF mo Fédération International Croix Rouge IFRC Mali e Niger capantati jeegom ley temedre oɗo kaalisi nahartana Mali.
Anniya lobba ari fewnidde balludi ndi ɗo Mali ɗo gonɗo ko millionŋaji capan jeegom e joyi e France CFA addete Mali e dow jungo ONG espagnol biyeteɗo ACFE Action contre la faim Espagne kanyum e millionŋaji temedere capan jeegom e nayi e France CFA e juuɗe ONG espagnol Oxfam.
Oɗo faabal yu kabaru nyamduji keɓal ndiyam ceeniɗam e kala ko yowi dow laɓal e kanye kulle e haaja sukaaɓe ɓe keɓa duuɓi ɗiɗi.
Ɓeydete ɗiɗo dabareji ɗi ana woodi faabaji coopération espagnol au fonds international pour la gestion des urgences golleji mum fu basaabi e bonande ndiyam e nder Sahel.
Golleji coopération espagnol ley Mali
yo faabaji yimɓe e dow gollidal pelle goɗɗe
ana moƴƴi gollirde direction générale de la protection
et des opérations d'aide humanitaire européenne ECHO.
Yewtere sukaaɓe keɗɗana fustango mi e sisatitiɓe yonkiri jam.
Mi
duuɓi sappo e tati fa hannde miɗe muyna hollorɗo mawnu giɗiraɓe ɗan watti fo ana jala kam hindeɗo yende kam fa tampi ga fa hannde mi ndunko accude ɗum ɓe fiikam li galle fa wala seeɗan watti goto mi yehi toon indeɗo goɗɗo ɓowdo fiikam saabi muɗum cuuɗi l'école somi yehi toon giɗiraɓe ɗon ɗe classe fo ana jala kam samoji ɗum ko saabi so accumi muyde hollorɗo mawnu.
Mohamed Lamine Haydara Dia e Baraji cefikiɗo enne ɓe ɗo sukaɓe jogiɓe hakkude duuɓi sappo e ɗiɗi duuɓi sappo e tati na muyta noon sanne juuɗe mabɓe goto hulti wiide gutti hinnaade ɗum saabi jukkungooje e kañe jal jali ɗi yimɓe watta e makko ɗiɗaɓo koye fa hannde ronki ŋottude hono saaraɓe Mohamed e Diaƴe saaraɓe hewɓe hulti wiide jukkungooje kinnoto yalla sukaaɓe maɓɓe na ŋotta muutude peɗeli maɓɓe.
Giɗɗima fini ono muyna honndur makko mawnunu saamoji babbi ko ana fiyama noon ma haɓɓa hollurnu haɓɓemo muynde no o watti goɗɗo honndur makko ɓuuti jaati mi naɓɓimo nde internat to cukale woni toon liɗɗi cuɗi l'école du jamaare ko heew muɗum ana jala moon saabi muyngoɗɗe ndir makko no min kemi feede dabiri fo walla sukaɗan ana acca ɗum fa hannden ono muyna honndur makko no to mene ga kay giɗɗine sukaɗan acca muynde ɗenndi ono watta honndur makko mawnunu e honko makko o muyna ɗum saamoji mi fiyama fawar yettade mi wattan conni kaɗɗa ɗe honndur makko no mi fiyma fa mi tampi ga fa hannden ono jokkina muynde honndur makko mawnunu.
Jukkungooje kañe jal jali ɗi tama yo dabare yalla suka watta moytude peɗeli muɗum hono ŋottude oɗo tagu o fay caggal duuɓi tati dunke en cellal holliti hanafi jukkungooje huncene hoore saabi wawti ɗinde golle o e yimaɓe ɗo dawrude no suka o tawrotake fay kullol nden wawi yegitude seeɗa seeɗa moytugol peɗeli ɗe non holtiri bafin tarawari dowotoro sukaɓe lolliɗo e pédiatre
ɗum no naato saabe suka heɓa yawoore watti fo so fuɗɗike mawde nde giɗiraɓe muɗum ana wawi saabu winde jaati honnduru jummunu bona jogade ana naato saabe jaati deeɗum e mawna so ana wara fa naato hayeɓe joga du ana hewtinaɗe ñabbilaji deeɗi e nanndal muɗum
de parasitose
ka noon kanko pijatre o ɓulti wiide soni jomum ɓooyi golle o kuteji muɗum ɓeydan tiɗude keɗɗena fa hannde kanko bafin trawari gaɗɗo noddango fewɗe saraɓe bangal jola muɗum
ɗum wona hunde ko fijirte watti fo so suka ƴaɓɓigen duuɓi nayyi so ana muyna honnuru muɗum fa hannden ana hani fiyede ma saraɓe tinno fiyat dabiriji yalla juma ana acca ɗo giddile suka ko muɗum watti fo so jomum ana hasidin e ñamdu ɓe hokka ɗum ñama ma so ana haaja ko yarta ɓe hokka ɗum ɗum ana natto saabe jumma acca ɗo giddile suka ko muɗum tawa mawde muɗum
dunke en ɓe hulti wiide soni suka o gottali tagu muɗum muytugol peɗeli e wattu muɗum yama o jogito ɗum fay so laatike baaliki